kamu baka baka babu kanda e wasa wasa jamu wenda mute e yujo sanga mantwa bembise nunjama aniliza kabere muyise chovola babu likwanga tubera na lyo tukola na bo tukonga na bo ebitu sanyuza tuzinira wamu songa nebitu nyigana vyo tukalira wamu kabaka wapeke kabonero wakala kanti katona nebu ganda omo yoku nube kutimira kabaka wange kabaka wa Uganda magero twasimye naboneka koje tuline tusanyuka pena kuva kumuto paka kumukade noluzi tumutima mubifana nyine kuma motoka tamulina taba kumulembe munone tusagamiza kubango mana wa Mutesa luwangula tude alamula woi obusayi galina gwe gwase kabaka Mutesa yasoke ya dala polie ya wandike paluwe ya ita abazungu kuleta tulabako era ebaluwe ye ya Mutesa omubelebele jajuna Buganda ne Uganda yona katipa bazukulu babo ababisoka mubwe teyagala tekubera musango era kyetuva tukuba okulaba nti ekitiibwa kya Buganda kisigala w'emyaka bukadde kati buli mwana wa Buganda eyo gyotambulira manya nti okikirira Buganda yatu jukira bajajjaffe bali abatusokawo ayakananga nyensi yabwe kati nange kabaka wange era kabaka wena mutebia yeyo emingo yemunenya kuyimba kanyimbe atomo mwana wa Mutesa alamula banange nyindira kabaka wange kabaka wena mutebia yeyo emingo yalire bakwana kuyimba kanyimbe atomo mwana wa Mutesa alamula era kabaka wange wenda mutebia yeyo emingo yalire munenya kuyimba kanyimbe atomo mwana wa Mutesa alamula banange nyindira kabaka wange wenda mutebia yeyo emingo yalire munenya kuyimba kanyimbe atomo mwana wa Mutesa alamula kanda mulira kabaka wange wenda mutebia yeyo emingo yalire kabaka wange Mutanda wangi bakambimbe atomo mwana wa Mutesa alamula.